ndango kwana emikwano ba feria ba buke bakulimba muli chokola basunga ejo misege mali bagendiga misota je kwese mumudo anadanganya watu wabaya ne sitani
sitani
manye gonza bulichisera
bulichisera
uze
vipya
bala zaiti taswala ikugambye yekaza ize bompita mu kulabanga vituli vingi nze bonefulira kulabanga walume
abantu
babi ulibona meyo
munafusi
babi mukwano kwa
akwefulira
babi 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 muganda wa musinga nyiga babi babi chariwo
alia wa mchalawo
baganda wafe banji batu vakumaso twavazika
sento
mukaze taka kunsia mungu vigenze walanyo
God made man, man made money, man made man run mad.
Omuntu abamula mwekiseera kitona bulanga shadow. Ng'okyayagala okubeera mu dduniya bakaba ndi baleke. Ng'okyawoomerwa ettooke n'ennyama va mu mpalana z'ettaka.
Bangi twandibadde bulungi, bangi twandibadde bulaaya.
Naawe wandibadde mufumbo singa mukwano gwa tewamulaga bbaawo.
Bangi mwandibadde bagagga singa eddogo ly'ensi eno tewali.
Dadi wange tewandifudde wandibaddewo
n'olaba bwenkooka.
Nyazaala wange omulungi wandibaddewo n'olaba abantu babi bulibona beeyo
munafusi
babi mukwano gwo
akwefulira
babi 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 muganda wo
musinga nyiga
babi babi chaliwo Makundi botave kubantu buli kisero jja kuokala jukira nyaka gero kali akagowonyegere
yali kusambya
omulabe wonambe mutaliba munayira
ali munjuyo
boba wakana kubira dembe akubusa bape marie oyinza kwagala omuntu n'omuwa buli kimu kyokka n'abaliga
banji mwandibadde batuze
Wandibadde ba mama nawe wandibadde mu kintu singa tebakutikka ne bakuzza mama Andrew teyandifudde yandibaddewo
nalira kaweso muto
namwe abatamatire mujja kukkiriza ntika